zwap.com.
Ashiye, chandale, ubonke la masengbeta wembali. Koba wenu yakwazi ukungkhuza mangani. Eqinisweni uyangithanda inkinga uhlulwa bangani. Kulungile yenza intando yakho ngizolalela. Lento wayisaqala ukwenze wegqusuba ekuseni ubuye nakhona uzoqamba amanga qhubeka nomkhuba wakho wokulala lalela uzongifakela ingculaza kanti amantombazana njani bona nje awadila lokho egange ubudunsudunte Malawi.
Sing a sita, sita, oh,
ZWAP.com.